Mwenzako nina kagonjwa kamoyo, usinifanye niumie. Ni bora kunieleza kasoro kuliko kunifanya nilie. Kila shetani na mbuyu wake kwenye pendo lake, na mi pendo langu ni wewe. Kila moyo na upendo wake, na furaha yake, na mi furaha yangu ni wewe. Basi nilewe tilali line ya wengine nisione, kwako nikatulia baby. Basi nilewe tilali line ya wengine nisione, kwako nikatulia baby. Basi utamu wako
koleza baby,
baby oh
koleza baby,
ani kune kune
koleza baby,
utamu
utakukolea.
Niwe kichaa au chizi
koleza baby,
mwenzio
koleza baby,
ani gande gande
koleza baby,
ani
utamu utakukolea.
Jiri wapenzi, ondoa ubaili basi baby ongeza. Unisitiri kwa penzi, wasije niiba basi utamuongeza. Na zile pocho pocho kweche kweche basi ongeza, yani chocho chocho kweche kweche penzi ongeza. Usiwe kolo kolo nilegeze, utamuongeza kifuwa nilege lege nilegeze mie. Nilewe tilali line ya wengine nisione, kwako nikatulia baby. Basi nilewe tilali line ya wengine nisione, kwako nikatulia baby. Basi utamu wako
koleza baby,
baby oh
koleza baby,
ani kune kune
koleza baby, utamu utamu kolea.
Niwe kichaa au chizi
koleza baby,
mwenzio
koleza baby,
ani gande gande
koleza baby,
utamu wako
koleza baby,
baby oh
koleza baby,
ani kune kune
koleza.